Genie X double six.
G-man, another one. You're my melody. Kama Adam na Eva. Don't make a history. Chakula mi nitakula nawe swa na jealousy, don't be jealousy. Oh no no, Mungu amekupa sifa zote, iwe angani ama majini tuwe wote. Nomba nikitaka kudondoka nikokote, kwenye mvua na baridi nomba nikumbate. Ai, Mungu amekupa sifa zote, iwe angani ama majini tuwe wote. Nomba nikitaka kudondoka nikokote, kwenye mvua na baridi nomba nikumbate. My palodia, palodia, iendeshe taratibia, taratibia. My palodia, palodia, tutafika taratibia, taratibia.
Spendwa kikutusi, my queen. Na wanajua no wewe bila mimi. Mpenzi wangu zambi zako nipe mimi. Nantakuowa mana sipende kuzini. Wendo bibi yangu, chukua moyo wangu. Soma DM zangu, funga zipu yangu. Pokea sim zangu, kwako nimefika ile over.
Mwisho,
kwenye mapenzu na ni over.
Dozi,
speedy me a Land Rover. Nimekubali kuwa lofa. Napenda ukiikalia, paka inakupalia. Na kisauti cha kudeka yani kaunalia. Toto navodekaga yani siwezi tania. Na imesha sibitishwa ni yako siwezi bania. Buddha boss.
Mungu amekupa sifa zote, iwe angani ama majini tuwe wote. Nomba nikitaka kudondoka nikokote, kwenye mvua na baridi nomba nikumbate. Ai, Mungu amekupa sifa zote, iwe angani ama majini tuwe wote. Nomba nikitaka kudondoka nikokote, kwenye mvua na baridi nomba nikumbate. Ai,
my palodia, palodia, she taratib.